do you feel about being on the top 8 and 8, the hottest chart on the hottest station in the capital city? How do you feel about that?
Like, every day has been like, yeah. Chill like I'm drinking.
Chill like any man.
Yo, like you need that day.
Yo,
you like gotta get different.
That's what I got last, man.
Let's like Moshe.
Banyaka di hele, banyaka di sele, zere tai pini ga be mo pene, atwa go di tsene. Banyaka di hele, banyaka di sele, mo ne banyaka di hele. Yeah, yeah. Saitse a ga pe, le na ba ndro bile pe, sele ga itse a ga pe, go ke ba bole tse pe. Jaga saitse a ga pe. Setiaga pelo, pare ke ke tsamang wa nyela ana le 5000 wa nyela lebela brassai ba mufiela ngwana ke pass down wa ngwelo kwa tse tsfaka sai ka mushela tsene go Instagram ka mutlera Bruce Captain Bena a tsiro Bruce Captain tsena ke shike tswere ke stress aga bologa les aga rotha ke le di le tse mohara mabadi ya west a thoma le nenga not to confess go spata mo press no we jump tsa mona di denge ke khetse ke tswere ke stress Google is a pelo wa thala ga yona file le rato wa fana ga lona ke na nompotsa wa ndota maloba botsa ta boisa ke thaka tsa bona pitsa tsa braso go tlapa le bona tsa tsa khala go khala ga tsona ke na nompotsa wa ndota maloba saitse a ga pelo saitse a ga pelo le na bandro bile pelo se le ga itse a ga pelo jaga saitse a ga pelo banyaka di hele banyaka di sele tsere tai peini ga biya mo pene ka tswa go di tsele banyaka di hele mangwane banyaka di hele kitisise thata ka lwela bo pene ana mense ba sa nyaka go tsala bo pene ke bone ka pene ke jumpa di rabi ke tsapa lebe ke shanisa di na le makala re tile ga zi o nrutile di eish Google se pelo wa thala ga yona file le rato wa fana ga lona ke na nompotsa wa ndota maloba botsa ta botsa ke thaka tsa bona pitsa tse braso go tlapa le wona ntsara se khala go khala ga tsona ke na nompotsa wa ndota maloba saitse a ga pe saitse a ga pe le na bandro bile pe se le ga tsia ga pe logi wa bule tse pe saitse a ga pe Jaga saitse a ga pe Lena ba ndro bile pe Sela ga tse a ga pe Nogi wa bule tse pe Jaga saitse a ga pe